Le général Dangote. Le grand
Taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina osu. Shepu yake mbaya, hivi na wawusu. Mtangaji malaya, wow. Na wawusu nini wamegusa babaya. Na mwaka huu lazima wachuchuma. Wamengia chakike,
ewa.
Chakike, wamengia chakike, chakike,
tuale.
Wamengia chakike, kwa penzi letu. Chakike, lazima wachuchuma. Wamengia chakike, kwa penzi letu. Chakike,
Makukote Abutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Kwa jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikingi hatu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, doze,
anachukua, anaweka.
Yani tale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kulami, morikado momo. Oya mama dangote, endo nifumwe.
Chu, chu, chipepe. Chu, 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 chipepe.
Yani chu, chu, chipepe.
Chu, 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 chipepe.
Joseph Mertier,
Nase,
Kaya Kaya Musa,
Fukama, 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 Diamond, Fukama, Fukama, Quadra, Fukama.
Papa me be my year, Papa me be my year, Papa me be my year, Papa me be my year. Anya Taka Drago Gakate, Aruba Kate,
Sibaye,
yes, Shozi,
Matata,
Tuma,
Tuma.
Adolfo Mute Bachi la Mouya.
Abangazuma. Abangazuma.
Joseph Poussard.
Alababangazuma.
Zodwa.
Andel.
Il Parare.
Dare Salamen Gazuma.
Akosham.
Daimon Gazuma. Inchasan Gazuma.
Kaya. Kaya
Moussa.
Kaman Fouama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali, corona.
Kusimbate,
corona. Kwanza kona ogopa, corona.
Kusana musika,
corona. Tena vaa maski, corona.
2 metri,
corona. Mikono ya kokosha, corona.
El Pigo St. James,
Didi Stone Nike,
Didi Santos,
Idolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos fortunes.
Yeah, mon pao, mon conti.
Jado.com.